Sini chizi, nyumbani baba Na kama namba, inamba namba tasa Alini mbizi, angani mbawa Oh oh, ikesi shakwa ngumu Papa 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 pasa kichu Mungu kangu baka liyo sura ya dada Tata 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 tishu Mungu kangu baka liyo Wangapi wametupenda umondoka wajarudi We live once tukiondoka turudi Watoto
Ombe
Ombe
Watoto
Watoto
Ombe
Ombe
Watoto Ombe Watoto Ombe Watoto
Yolo bifaita mikono salama Gusa T